Oh, come Richard.
I'm gonna
O-team, sorry. O-team Richard.
Yes, sir.
O-team Richard Okuva Munumida.
Yes, sir.
So one O-team.
Yes, sir.
Umazumu waka mulamba nga wanotoli niya. Umazumu waka mulamba uva miezi sumanyi.
Miezi joka.
Miezi joka.
Jiringe vili joka.
Jiringe vili.
Yes, sir.
Chikiza ntukufu mwako ugwede nitula baga nangako.
Tugwede nitula baga nangako.
Nsema uze kwa tuuligiza bwana O-team.
Sabo neyanza nyo mkulu Martin. Okunya niziza kusavana 256. Aba tuuligiza mwena. Linya ne dobo zinzo team Richard omuntu yebuzi wako kunsonga za business okuva mu Numida.
Okay.
Era mukuru Martin.
Yes sir.
Webale kubanga mtu chaza okuva nti tusobolo okuwaya mu nabantu baffe.
Era abantu babye bakumbuza.
Okuva somesa kungeri gye baho ino kwasaganya mu business.
Okay.
Fe batumanyide kubala lili nti Numida ewola sente ngeita kumutimbagano.
Yes.
Na ye ngoje koko tusomesa na abantu kungirije baino kwata mu business.
Okay.
Yes.
Abantu bange bade bambuza.
Yes. Sir.
Otimu nga tachaja. Kwanza nchaja kuja.
Yes. Sir.
Kati otimu nga bambuza. Adi otimu. Uganda nga alukusinza.
Ati bagamba wogende buliambu.
Hey.
Go kubere Germany.
Yes.
Oina kuigalu Germany.
Kitufu.
Kato kuanga la Buganda.
Hmm.
Atenga po manyi nange ndi mukodomi wa Buganda.
Kitufu.
Wensene ni ya fumbe toke.
Yensonga
lwachi nange. Na salonyo eze vigere. Mu Buganda.
Okay.
Yesebo.
Okay. Sebo katolese chi. Chicho tugamba ku Numida.
Abatu uliza balonji. Numida chere semu akagulu.
Hmm.
Janja ulumu.
Okay.
Tulese tuine bintu ebirunge birunge ennyo bye tulese mu nsonga z'abantu naddala abalina business.
Okay.
Kubanga tukolaga mwami kintu tukolaganye n'abantu abalina ennyoto kuba nti balaba nti business zaabwe ziva weweri.
Weweri ne yeyongera ku.
Yes, okugaziwamu ku business.
Mm.
So abantu tubayambye kuba nti sente bewola sente kuba kati fe nga Numida.
Mm.
Fere tusaba musingo.
Yes.
Tetusaba tewali pepa waka.
Mba muwola.
Yes.
Fegafi,
era tetucha alira muntu.
Okay.
Ebyafi vigu era kumutimba gano.
Mm.
Omuntu kastate kama okusaba kwe.
Yes.
Fetweke nenya vya weleza musawa vili mnya abafu nye senti.
Okay.
Era senti tuzisa kusimu.
Mm.
Na ewa tuko kusasule. Era senti aziteka
kumobaru. Asasule kusimu.
Na asasule ya kusimu nga ita muapu ya fe.
Kati hati mubanje mkia.
Fe, enkole ya fe.
Mm.
Tuina twatondawo enkolagana ne bantu baffe.
Akasizi munana tuchali ni mugana wange O-team Richard iranga badde ayogera ku ngeri banaffe aba Numida kitongole kyakolera ngeri giba kuula mu sente. Nga tetovudde woli atenga towaayo musingo byonna bigwera ku mutimbagano. Yesebo.
Yesebo.
Mm.
Wabadombuze ekibuuzo.
Yesebo.
Nti tukoze tukola tyo kubanja.
Yeah.
Fe tukukwasa staff wa fomu.
Okay.
Gumukwatagana na ye ukuvira dala kuntandikwa nimusigalanga muuliziganye banga lyonna omuntu ono musiba muuliziganya.
Yes.
Buli kiseera nasobola okujukiza te banga lyo lyosabye. Kubaffe banga lye tugaba wakati wa naku 15 paka kunaku nkaga sije miezi ebiri.
Miezi ebiri.
Yes. So abantu bawera dala paka ku milioni abiri
nga inakusiza miezi ebiri.
Yes. Kati ya alaba bwati akati kisinzira gwe obusobozi bwo.
Yes.
Siteka nti
nakutwala
milioni abiri. Ne okusinzira ku busobozi bwo. Kubanga fetukola ne business ezimunga nene nnyo ddala ezimunga ddala zikyakula bukuzi. So fe tutandikira ku mitwala asatu.
Okay. Okuula.
Okuula abantu paka ku milioni abiri.
Yes.
Kati ngawe bagamba omumpi wakuma wakola ki?
Wakwata.
Gwe tunulira obusobozi bwo otekemo okusabako.
Yes.
Ngoita mu app ya fo genda bugenzi ku Google Play Store no downloadinga app ya fe ya Numida. Womala okudownloadinga app ya fe no gulawo app eno. Tekemo okusabako. Gobele emitendera tijitwala nnyo ddakiika ziri awo. Fe musaba biri munnya tuba tumaze okufuna message yo nga tukwanukula. Sente n'ozifunira era ozifunira ku simu. Fika so tuweleze ebintu nga app bwe kusaba.
Okay.
N'obiweleza mbutufu bwacho.
Okay.
Fe nga tukuwe ekyokudda.
Oyabuuza nti kirungi ki ekiri mu kukozesa sente za Numida.
Yes,
naddala ng'ozisabidde ku mutimbagano.
Yes, ekisooka fe tukute tukulabisa.
Okay.
Fe tulibanja ulo nyo n'abantu abalala bonna nti fe tetujja woli.
Yes.
Era tetujja kukandaliza oba tetujja kubuuza bibuuzo bingi nnyo. banji nyo basaba bakwa atevi ntu national ID zaba ntu vichua ntu vingi nyo vivaitamu nefe tuagonza amu ntu gamba no tewali paperwork tewali garanta tewali musingo gonagwe tukusaba tewali tetukusaba na account number anti account chijo koze saa tutekidwa kuba na account
for kufuna
sento kuba mwelega yes so we kiteke chotekedwa kuba nacho bela ne national ID nechilala business etekedwa kubao nechilala bela ne smartphone bela ne mobile number geri registered mulinyalyo teka mo kusaba kofe tuba tusobola kwanukula netukuwa sente ebisomoza abantu mukulu Martin nadala abali mu business abantu bafa batuuliriza ye capital
yes
abantu njagala mba kubirize era mbazemu amanyi totunulira loan nga banja loan jitunulire nga capital kubanga zino sente tuzikuwa nozifuna kitegeza otekeddo ziteka mu business business ene sobola kulakulana
yes
fetu kugata ko bugasi atete twagala kulaba nti tukunafuya abe atete kutwaleke ebintu ensonga lwaki fetu ajjawe ensonga z'omusingo omuntu alime kwe kwa santisina musingo ensonga lwaki sobola kwewola sente yes kato bango ina business gweteka mutesi kusaba ko nekirala abantu baffe njagala mbasomese ng'omuntu omukenkufu mu business business eno otekeddwa okuba nti business ogiteekateeka business yonna enteeketeeka ensonga lwaki abantu batunulira nyo supermarket bw'otunulira supermarket tolabawo wakyamya ebintu byonna biteeketeeke kati gwalina business yonna ekika kyonna business giteeketeeke esobole okubanga esikiriza abaguzi n'ekirala bakasitoma baseemu ekitiibwa bawo omukisa ogusookera ddala era webeemulugunya twala okwemulugunya kwabwe ng'ekyenkizo tobayombesa ate tonyiiga yes naye
customer is king
aha ye king kubanga customer ono womunyiza tajja kudda era tajja kuweereza abantu tugamba osanyusa ekinaana babuulirako ebitundu abiri naye wonyiza ebitundu abiri babuulira ekinaana ensonga lwaki bagamba bwe bakuseerera mu katale oyombesa ekkubo kati oyo tasobola kuweereza abantu naye abantu bobaweereza obulungi bakuweereza abantu bakuweereza abantu abalala n'ekirala tufuba okulaba nti tufaayo ku mutindo ebintu bye tuwa abantu nga ddala byebyo bisaanidde n'ekirala abakozi be tukozesa tubekenneenye bulungi ate tubateeketeeke tokoowa kusomesa bakozi waliwo omwami omu namugamba abakozi otekeddwa obasomesa nagamba nedda lwaki mbasomesa we mbasomesa bajja kgenda n'amagezi gange naye weerabidde nti buli w'omusomesa okuweereza kitegeeza ajja kuweereza n'obukugu asanyusa abantu bano basigale nga bakomawo n'enkeera n'enkeera yes gwe tofaayo mu luzungu tugamba labor is mobile yes abakozi bajja ne bavaawo bajja ne bagenda gwe tofaayo abo boolina basomese baweereze bulungi abantu business ekule n'ekirala tufeeyo nnyo okulaba nti business teggwamu sente kozesa omukisa n'omida gwe kuwadde jangu tukuwe sente ozeemu capital yes
business
esobole okugaziwa
kiki ekijja sente mu business
abantu tebeesasula n'ebituli ebirala business abantu balina ebituli mu business bye bateekeddwa okwekenneenya tuyige okwawula sente zaffe neza business sente za business beza business naye w'obanga teweesasula kitegeeza sente zonna ezijja okubanga zifiseo ng'amagoba ojja kuzezza kyekizingamiza business nyingi nnyo
okwekubanga kati oli agamba business yange watuuka nga ayagala kugula sukaali awaka nga agamba
basene musenye
musene oba mujje mu bokisi omwo mukozeewo sente mugende mugule sukaali
Martin abantu bakifuna bubi gw'oli muweereza mu business kati w'opangisa otiimu akukolere tonsasula
nkusasula
kati gwe lwaki teweesasula gw'oli mukozi yawula wakati wa business naawe omwana gw'omuzaala naye omutuusako obulabe polisi tekukwata bakusiba amayisa si bwe kiri kitegeeza omwana afuuse wa government wadde gwe amuzaala business yonna weetondebwa yensonga lwaki business bagamba giwandiise efuuke mateeka sasula license bakumanye kitegeza olivitundu tundu ku government kachitegeza business efuse chintu chanjaulo kulachi gwete bakusaba license neba jisaba business kitegeza business eno yanjaulo nawe kitegeza business eno wobo jiweleza wadde gwe ojiweleze sobolo kulabirira so oteke do kubantu oteka ulo wanko wakati uwe ne business business ine teke do kusasula we kusasula sede ze kusasula zoboko ze so kulabirira ebya waka yes yensonga lwaki tugamba mujetu bawe sente
okay.
Gazie ni watu ejireta sente omanye kyawula abagagga ku bantu bana abamufuna mpola abagagga baine miwatu mingi ejireta sente naye bana bano abatawana nembera baino mukutu gumu
yes
kati obera no mukutu gumu atenge ebyetaago bingi nyo binziza ne byokola kitegeeza ojja kulya business egwewo yes so abantu bafemba kubirika yes mutufune ku namba za fe ezitali za kusasulira tuine namba etali ya kusasulira je tuta toll free eri note munana note asatu mwemu anamunya 13 then tuine namba ya WhatsApp tuweleze message ku WhatsApp wolaba nga tuddo kwanukula eri note musanvu note musanvu munana musanvu atano mukaga chinano muenda note 3 genda bugenzi ku Google Play Store o downloadinga app ya fe ya Numida umaro ku downloadinga app fe ya Numida gobele mitendera teka mo kusaba ku saba sente zola abantu business esobolo kuza mubanga eryo tukuwela dala paka ku miezi ebiri gowesa lile wo yagale na kwa 3 na kwa namu 5 osobolo kuba anti tusobolo kwalira business eno esobolo kuva weri omwaka guno bako kyokola obulambo bukyuke ebiroto byo osobolo kubituka komangu kubanga Numida weri okusobolo kuwanirira nokutambula nawo kulabanga ebirubiru byo bitukirira
okay
yes sir
ngatumaliza
yes sir
geographically
yes sir
kati muri Kampala headquarters zamu of course tachita kisabantu
wewao ayagalo tuchalira tukiriza dala jango tuwebuzeko
okay
yes wubango inevi kusomoza kubanga tusomeseza dala abantu tusangi bantu ntinda plot 52 ntinda road 2 waite eno na guru wako anguira tulikumpe NSCAF University oja kubo tusanga tuliba neighbors era ne kipande chafe wechiri echa Numida oja kubo tulaba jangu tuwayemu jangu teka mutesi kusaba ko tusobolo kuyamba okulaba nti business yo esobolo kuva weri oyongeremu capital osobolo kugaziya business osobolo kutukiriza ebirubirwa byo
bwembandi kasese kuna sente bwembandi kabali osobolo kuna sente ndi mu bitundu ebirala byo nebya Uganda
yesebo tugenda tugaziya network ya feyo na okuba anti buli muntu wali ku nsonda ye gwanga lino lyonna abasobolo tufuna gweteka mu okusaba ko fetujja kuba tusobola okuwuliziganya ebisigadde fetujja kuba tukukwasa omuntu omuntu ono ajja kutambula olugendo nawo kulaba nti akulera kumuwabulugana era woba ofunye amayengo wali ayinza okubanga abuuza watyanga sisiza sente mu budde munkola mutya tukimanyi nti business zifuna amayengo wofuna amayengo kubanga muyina empuliziganya wakati wono omuntu gwe tukuwadde owa Numida gwe muwuliziganya naye musobola kubanga ensonga muzikwasaganya akuwabula omumwebuza ako nti bwenzijjayo bweziti kuzamba muwabuligana yes
alright
yes ngawe bagamba bayita babiri
bejukanya
yes sebo
nsema tusibule sebo
batuliza mwena bakohora omwaka guno gufule gwanjawulo mbulamu bwo jangu wegate ku Numida Numida tejja kusaba musingo tejja kusaba paperwork tejja kusaba garanta tejja kulabisira nafe tetujja kuchalira gwe na aine nyonto kulaba nti business ye kulakulana jango twegateko downloading app ya fe ku Google Play Store gobere mitendera teke mo kusaba ko sente tujja kuba tukuwa mwebale nyumwe nabatuuliriza namu abatuwagira mukama bankumire akume atakumira mpera